Bobo made it.
Nani changanya na lako wo, nani tatisha wo, nani changanya wo, uko sexy mao, nivyo sexy mao. Nani changanya na lako wo, nani tatisha wo, nani changanya wo, nivyo sexy mao, uko sexy mao.
Baby girl, you got the shape, you got the hips, you got the booty, yeah. Yani siwezi kufichi mtoto meni dedishe kauna fanya kusuri, yeah. Sikia, kwanzi ya juu mpaka chini, kikweli umejaliwa sione umekosa nini, yeah. Picha yako akilini ndo shenata, body flani matata. Nobody the new baby, mikwako mateko sije book baby. Wasijo kakuteka au mandez baby. I'm a player when the coach want my pants baby. I like it when you do that slow slow. Kwa jili yako na sakado, I be there for you girl, siwezi kukuzuga. Mikuwa nawe na wachoma.
Nani changanya na lako wo, nani datisha wo, nani changanya wo. Uko sexy mao, nivyo sexy mao. Nani changanya na lako wo, nani datisha wo, nani changanya wo. If you're sexy, ma, uko sexy, ma, yeah.
If I gotta do it for you, then taongeza. Kibubu kilivyo na utamu na komboleza. Misifatu pepo na fata unachuelekeza. Japo na juu na mashoga kibao atakupoteza. Nikiwa gambali wana wazo na nkumbuka kweli. Kiuliza mini kama unaulizia mafuta sheli. Mlani mwanangu na macho yako, pose kiss minato, mama umekua pilato. Vyoto na vwoneona napitia, sababu wa mapenzi tu ambao sijaona fanania. Wakipiga sim tu ma text na wakazia, kwangu namba moja na kuita mama Samia.
I like it when you do that slow slow, kwa jili yako na sakado. I be there for you girl, siwezi kukuzuga. Mikuwa nawe na wachoma.
Nani changanya na lako wo. Nani datisha wo, nani changanya wo. Uko sexy mao, nivyo sexy mao. Nani changanya na lako wo. Nani datisha wo, nani changanya wo. Nivyo sexy mao, uko sexy mao, yeah.
If I gotta do it for you, then taongeza. Kibubu kilivyo na utamu na komboleza.